labaatanka bisha soo socota maars miya xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha
hadii ilaahay idmo sidaasaa loo qorsheeyey haddii waa iska bedelayaan wax loo tashado baa labaad ku tashaday noqon doontaa insha allahu tacaala walaa uu tashi marna lagama maarmo laakiin cidda uu kala tashanayo saaki oo hore ugala tashan waaye isagaa yaqaana hala weydiiyey waxba madaxweynuhu kama bedeli karo baarlamaanka u taalaa taas walaa cayimaadda waqtiga isagu shira kuma ulaha waa qodob dastuuri ah in wax la doorto markii madaxweyne dhaho taasina baarlamaanka u taalaa isagaa guddi doonaysa samaynaya sameeyeyna isagaa rabanaya waqtiga wax madaxweyne iyo madaxweyne ku hayaan midnagu yaalla maaha.